disturbing my brain. You told me that you love me, but the end it's a game. Yo michezo, ndo sitaki. Unanipea, wasi wasi. Every time you wanna fool me with your feeling, no go usa. You don't know that you're drowning in the sea, ye mukoka. You hear me gusa, ibi ni nura byumva. Ukisha nijua moyo wako utajutai.
I don't wanna play, with my brain. Stucky mchezo, mchezo. No more games. I don't wanna play, with my brain. Stucky mchezo, mchezo. No more games.
Unampenda yule, ata yule kwa shule. Na ule wapalo na mchanga na wenzake. Ijukora abjose mama menya biri down. Iyo mabun saba shuti kure muri crowd. Aba sore bosura aba changa na buru ngazi. Kariwe ukunda ushaka kumga. Temba mukitanda. Just kubga mafaranga. Jote ni buri. Vagu senjeri vakutuale wasenga. Akusomese. Ibjo bjose dinu busa. Ibienu neno nsawa chusa. Every time you wanna fool me with your feeling you go usa. You don't know that you're running in the sea. Ye mukoka. You hear me gusa. Ibi ni nura kumfa. Ukisha nijua moyo wako utajutai.
I don't wanna play, with my brain. Stuck in mchezo, mchezo. No more games. I don't wanna play, with my brain. Stuck in mchezo, mchezo. No more games.
Aba sore bosura aba changa na buru ngazi. Kariwe ukunda ushaka kumga. Timba mukitanda. Just kubga mafaranga.
Classic boy forever, Yankee Raymond.